nachi chamu himu hai umenipa na furai umenipa na furai wako niko sawa kama ta usinajidai unajidai I'll have your way yangu haiwezi nishajaribu haiwezi show me the way now I'm ready kukufuata I'm ready yeah. On my own I'm not on my own Leave me on to paradise, leave me on As you lead the way Mimi na mimi kwame Eti nisikufuate Nilipo ni kwame
Alpha na Omega, mwanzo tena mwisho Mungu wa kitambo, tena ni wa leo Ukubwa kwa wadogo, usiku wa weupe Tena na wazee
Kile ni tajuni
Sibanduki we, sibanduki, hadi kilele